Ministry of Nines wakunsonga zevi ensimbi etegezeza nti ebyenfuna vya gwanga Uganda tebyakosebwa nnyo naddala nga bwe kyali kisuubirwa mu nsonga zevi okulonda tebyenfuna vya Uganda byaliongera okutaatagana. Okusinziira ku mutesitesi omukulu era omuwandiisi w'enkalakkalira mu ministry eno y'ebyensimbi nga Ramadhan Gobi, baali basuubira nti ebbugumu ly'ebyobufuzi ssaako n'okulonda kwa bonna okwaliwo mu mwezi ogwa Gatonnya omwaka guno tekwali kwa kuleka nga bannabyabufuzi abasingira ddala obungi batabangudde ebyenfuna by'eggwanga Uganda olw'okulonda n'akalulu akaali kasuubira okubeeramu emivuyo. Gobi agamba nti ebyenfuna byasigala kye kimu era byasigala bitambulira ddala bulungi nga n'enneeyisa y'eggwanga Uganda nayo yayongerera ddala yeyongerera ddala okwongera okugitimuka kale naddala mu mbeera y'ebyensimbi ne bamusigansimbi abeeyongera okweyiwa wano munda mu ggwanga Uganda mbubongedde okutumbula ebyenfuna bya Uganda. Asabye bannayuganda bennyini okusigala nga bakyawa omusolo gwabwe nga bwe kyetaagisa era ng'agamba nti Uganda kakana erina essuubi ery'enjawulo nti ebyenfuna byakwongera okuyitimuka ne mu biseera ebiddako.
During the election time Uganda got more investment. Instead of investment leaving, in the past we used to have the wait and see, where investors come in and putting money in the economy. They are waiting to first see the election end. Now during campaigns, during the voting, they were bringing in money, and we got over about $3.7 billion of foreign direct investment and $1.7 billion of portfolio investment. And as a result, our reserves at the central bank have reaccumulated to about
Ono ategeezezza nti wakati w'omwezi gw'omwenda omwaka gwa 2025 n'omwezi ogwokubiri omwaka gwa 2026 obuwumbi bwa dola za Amerika obusoba mu 3.7 bwe bwaleetebwa bamusigansimbi ekintu kyagamba nti kyakwongera nnyo okwongera okunyweza ebyenfuna by'eggwanga Uganda singa eggwanga litambulira awo.